kentia Ibya yesu zendari nemi okulutia Imbitandi kentia Ibya yesu zendari nemi okutenda
Mukama vya koze kulwange Sebiro cheka neta Kanange tebiro cheka Yesu vya koze nkugambi Sebiro cheka neta Kanange tebiro cheka Mukama vya koze kulwange Sebiro cheka neta Yesu byakoze nkugambye Tebiro cheka neta Kanange tebiro cheka Omusajja yansanga nkaba Amaziga nagasangula Oye yanyamba kati mwewe Mwewe na wali kulokola Kati sicha ina manyi Galwana na wanwanyi saa Kuvani no murwanyi Amika nevita mekewa Mukama shirimanyi wa manyi Kubanga byankole devinji Atuki mfufu, netulia na balangira Mukama, ngalwachi simu yimbiro yo Yesu wange Mukama byakoze kulwange Tebiro cheka neta Kanange tebiro cheka Yesu byakoze nkugambye Tebiro cheka neta Kanange tebiro cheka Mukama byakoze kulwange Tebiro cheka neta Kanange tebiro cheka Yesu byakoze nkugambye Tebiro cheka neta Yamanyi jenva era yamanyi mumaso jantwala Teyatunulira no nansobi zange Inzo kunjagala Katino njagala mwagale kubanga omwana wa Katonda Yanjagala nga sina mwagala Yesu nanonda nanaza nantukuza n'omusaayi gwe Teyakoma kwekyo munange yanzigulyawo n'amagenda gange Naye nga lwaki simuye mbiro yo kitafe Byakoze kulwange Tebiro cheka neta Kanange tebiro cheka Yesu byakoze nkugambye Tebiro cheka neta Kanange tebiro cheka Mukama byakoze kulwange Tebiro cheka neta Kanange tebiro cheka Yesu byakoze nkugambye Tebiro cheka neta Kanange tebiro cheka
Nalisi chari nano chakuzako Nalisi chari nano chakudamu Nalisi chari nanze chakwanukula Na emu kama nanyanukula Nalisi chari nano chakuzako Nalisi chari nano chakudamu Nalisi chari nanze chakwanukula Na emu kama nanyanukula
Katino njagala mwagale kubango mana wakatunda Yanjagala nga sina mwagala Yesu nanonda nanaza nantukuza no musaibwe Mukama byakoze kulwange
Tebiro cheka neta Kanange tebiro cheka
Yesu byakoze nkugambye
Tebiro cheka neta Kanange tebiro cheka
Mukama byakoze kulwange
Tebiro cheka neta Kanange tebiro cheka
Yesu byakoze nkugambye
Tebiro cheka neta Kanange tebiro cheka